Frederic Ndabaramiye umusore w'imyaka 34 y'amavuko, 19 muri ayimaze nta biganza agira. Ubumuga afite buturukana mu 1998 mu ntambara y'abacengezi. Avuga ko abacengezi bamutegetse kubafasha kwica abantu yari hamwe nabo mu modoka arabyanga, barabica ubundi bamutema ibiganza byombi. Byacikiye nko mu cyakabiri uvuye kudutengaho ikiganza gitere yugana ku nkokora. Ndabaramiye avuga ko yabayeho mu buribwe n'ububabare bukabije igihe kitari gito, ariko mu 2003 abagira neza bamujyana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aravurwa arakira, ndetse anahigira amasomo atandukanye ari nayo yamufashije gukomeza akagera aho ageze ubu. Twamusanze hamwe n'aho akorera ni mu mujyi wa Gisenyi, maze atubwira byinshi ku buzima bwe.
Uyu ufite ubushake bushoboze buraza, nagerageje kuwikuramo kuba mugaye, kuko unasanze ari ibikangisho, kuko abantu benshi iyo babonye umuntu amugaye afite ubumuga bahita bamubara nk'umuntu ubwo wavuye muri society. Ariko njye nagiye mbona byose bishoboka, kwiga bishoboka, gukora iyindi mirimo ishoboka, mpitamo kuba nashobora kwigisha bagenzi banjye, cyane cyane mu kubafasha ibyo bashobora kuba nabo bagiramo uruhare. Kandi ntiwabibabwira ku munwa gusa, ushyira no mu bikorwa. Mu gihe ubaha ingero ukababwira uti wagombye kuba wakora iki bitewe n'ubumuga mfite, kugira ngo nshobore kuba mwarimu mwiza no kubaha ingero. Namanje kwiga igare ndigeraho ndarishobora, mbonye bishobotse nsanga na moto byakunda. Ariko abenshi babibara nko kwiyahura, kuko mu muco w'abantu cyane cyane Africans bumva ko umuntu ufite ubumuga aba yamaze kubura ubushobozi.
Twajyanye kandi kuri kimwe mu mbuga zigishizwaho gutwara ibinyabiziga, yatweretse uburyo atwara igare, moto ndetse n'imodoka. Aha Ndabaramiye twicaranye mu modoka maze arayatsa tugenda tuganira twaye.
Ubimaze kwaka?
Hanyuma imaze kwaka fata hano shyiramo hatwara.
Kuyobora nta mbogamizi ubigiramo?
Nta mbogamizi. Kwindura cyangwa sise ni gutya imodoka ikakomeza ikagenda.
Ubu umaze kugera muri vitesi ya kabiri kandi nta kibazo uragira?
Nta kibazo ndagira, nshobora kujya aho nshaka kandi singira umuntu mbongamira.
Biragaragara ko nta mbogamizi ufite mu gutwara. Moto yo buriya uyitwara gute? Kuba bisaba gufata umuriro umuntu asa nk'ukurura ayiyerekezaho, ubikora gute?
Ni ukuvuga moto nayo ni ibisanzwe ni nk'igare,
ariko ibyo byose umuntu abikora kugira ngo ashobore kugira abo yereka ko byose bishoboka, hari ubushake n'ubushobozi babo hari, cyane cyane ko twasanzwe kumugana atari kubura ubushobozi.
Uretse kuba abasha gutwara ibinyabiziga, Ndabaramiye Frederic akora n'indi mirimo itandukanye harimo gushushanya no gutera amarangi. Yandikisha ikaramu na mudasobwa nta nkomyi. Izi telefone zigezweho nawe arayitunze kandi ayikoresha nk'uko nawe ubigenza ukoresheje intoki. Mu 2005 we na mugenzi we Zakaria Dusingizimana bashinze ikigo cyitwa Ubumwe Community Center giherereye mu karere ka Rubavu. Ni ikigo bavuga ko bashinze bashaka gufasha abafite ubumuga kumva ko hari impano batagomba gupfukirana. Ubu kimaze kwigisha ababarirwa hagati ya 200 na 220 nk'uko Ndabaramiye abivuga. Bamwe bibumbiye mu makoperative, abandi bakora ku giti cyabo. Gifite kandi abanyeshuri bakaba mu 200, barimo 408 bafite ubumuga butandukanye. Babigisha ibijyanye n'ubudozi, programu za mudasobwa ndetse n'ubundi bukorikori. Umva ubuhamya bwa bamwe mu bari baje kwitegereza ibyo Ndabaramiye utagira ibiganza akora.
Kubona umuntu nk'uri utagira ibiganza atwaye imodoka, atwara igare, akoresha telefone taci, iterambere ryagezeho, baramuhamagara akabikora mu mufuka, ibintu byose yabishobora. Urayabera abandi urugero, urabona ameze kuriya ntiyiba, ariko ugasanga umuntu afite amaboko n'amaguru bizima ariyo, kandi uriya ntabwo asabiriza.
Harimo abandi benshi benshi bipfobya, ugasanga ajya ku muhanda agasabiriza, kandi hari ibindi byinshi yakora mu bundi buryo, nk'uyu nguyu akababera intangarugero.
Frederic Ndabaramiye yatubwiye bimwe mu byamutonze akimara gucika amaboko, ariko ubu ngo yarabyitoje aramenyera.
Icyabaje kugora cyane cyane n'ibijyanye no kwambara no gushobora gufata ikiyiko, gufata ikaramu n'iki, ibyo byose nagiye mbyiga buhoro buhoro. Koga nabyo ntabwo ari ibintu byoroshye, gufata isabune, kujya muri dushe, gufata amazi kuyashyira mu ibase, nta wundi muntu uri bubigukorere. Kandi kugira ngo ibyo bigerweho ni ubushake, nk'uko nakomeje kubibabwira, kumva ko nta wundi muntu uri bunkorere, njye nkagerageza kubyikorera ngera igihe mbigeraho. Kandi ibyo kubigeraho nibyo byatumye n'abandi nshobora kuba nakorana nabo, kuba babona hari ubushobozi koko.
Mu mishinga Frederic Ndabaramiye afitiye ikigo Ubumwe Community Center harimo uwo yise I am able cyangwa ndashoboye, ugamije gufasha abafite ubumuga kwifasha. Watangiranye n'abantu 20 bakora imyitozo ngororamubiri nko gutwara amagare, kubyina n'indi myitozo. Ni umushinga avuga ko ku bufatanye n'ikigo cy'Abanyamerika azagera ku bantu benshi bashoboka, akabafasha kuva mu bwigunge no kurenga imitekerereze y'uko hari iby'abafite ubumuga badashoboye cyangwa batageraho. Claude Ganza, Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi rya Amerika.